Genius music.
Ni Dam Jomba.
Yeah. Na Wisdom ndani ya Genius Records.
Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie. Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie. I say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, anaomba awe nawe. Oh, matatizo yamekulemea sana, oh, aomba kupumuzishe. Anasema eh, jioni mulalemewa na mzigo ni wapumzishe. Mulolemewa na mzigo ni wapumzishe. Ila anasema sana I love you, unanyamaza. Anasubiri useme I love you too, ila umenyamaza. Anasema sana I love you, umenyamaza. Anasubiri useme I love you too, ila umenyamaza. Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie. Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie.
Knock knock, I say who's there? Karibu waongo na waumbea, ni mizinga amna ntawapea. Ndo ilikuwa story wakipiga na ikelea. KJ imejaa niko weak inside, no kitajo usherati nilikuwa deep inside. Mida mida basi beshte kafika, kajitambulisha kaa Jesus. Ah, si mabeshte wali dispass, ndo nikagundo kumbe na nipedaga this much. Sayo kona mi kila siku, provider wa kila kitu.
Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie. Kongkong, Yesu anabisha ye, mfungulie. Kongkong, yanabisha ye, mfungulie. Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Yeah. Yesu anabisha,
anabisha.
Yeah. Anabisha. Oh. Yesu anabisha.
Mfungulie.
Yeah.
Genius music.